Mic check 1001, 1002. Au sio Sami Cool G. Au sio Kevin Brown.
Takula pia mavazi, umetoka kutafuta kazi, umeshindwa kupanda ngazi. Penzi wako amekutesa, ona sasa pia amekuacha. Usilie dada we, hey, hey. Mama naona una madeni, una hata tai ya wageni. Biashara yako imekwama, usichoke wewe simama wima.
Keep on going steady, the blessings will come when you're ready. Just to hope and pray, don't give up faith. There's a brighter day, and so I say.
Hata kama mambo yamekuwa magumu,
sister don't cry.
Hata kama umejawa na uchungu,
mama don't cry.
Yafute na machozi,
papa don't cry.
Muite na mwokozi.
Maisha kwangu ni magumu, wezenu wanihukumu. Siri zangu wamehemezae, lakini bado mi upetae. Giza ninajililia,
sana ukaitwa Hussein Machozi. Nilikosa hopes, nikakodhe nemo ngai. Sai na Christ nona bali rongai. Na cheka juna jua life si easy, siku easy. Nika kushika rudisha kama angekuwa mwizi. Peter Kaa Kenneth exam, this is your hour. Baraka zako mamzi times kama tower. Leo niko stage na rap nipate pick up. Ndokesho stage ni siku ngoja uni pick up. Tunabidi wana Twitter busy bees. Si waka dami yaja busy bees. Nilete usijaribu kuni stop. Kwa stop nafuta S na baki top. So father, brother, brother, who's up, show, show, nani,
brother, don't.